ZWAP.com.
Hey, hey.
ngeleni nithoba ngakho enkosi. Take dominion, take the lead. Uze ukubeleni inkosi nithuba amalo lokho nomfeso lokho nkosi luhlale phezu kwabantwana bakho abancinayo. Ngoba ukuthetha kwethu kuphela endaweni wena ntikhuthe apha kuphela kwanamandla ethu kuqala wakho. Thetha ngezwi lakho Thixo, qala ngomfandedwa wethu. Oh Nkosi, yathandaza imilexiko utekwethena Nkosi. Kawujonge ezantsi Nkosi, siyaphela Thixo. Eli lizwe laba yintoni nangaphandle kwekuthetha kwakho? Sihlangule Nkosi thina izicaka zakho ezilulamileyo kuhlaselo lwentshaba zethu. Utheni Nkosi? Uthexo makhathi
akokuphela khona amandla
ZWAP.com.